this is OC.
Una bonge la shundu, uwe mtundu, unavotamba kama ngombe mwenye nundu. Mbalingu na mapozi yako, vina ni mwaga jasho. Nikubali niwe wako, hey, ntakupa ukitakacho.
Nayona yo, ukisimama.
Siamini nachokiona, nataka tuwe pamoja kama Fiki Zoro Kona.
I'm a playboy,
call me Maradona. Nikupe na zawadi ya kitenge cha kushona, yeah. Wogopa kina sagaro, wasije kupiga ngwaro, na mina tupia viwaro, ili usije kupaga wana masharo.
Mada! Nayona yo, kisimama. Jinsi navyotamanisha watu, ukitingisha kidogo ndoma imejaa imetuna, navyonesa kama kitanda cha chuma. Mwendo kana sukumwa, imejaza kote mbele. Everybody stop, step on it. Now baby don't stop, talk to me. Watch.
Nayona yo, kisimama.
Na Baba Yaga, it's a 9-6, baby. Haha, it's our Bwaga.
Free Nation.